chrome. When you be a booty size, it's not your time. You with us. When you be a booty size, it's not your time. You with us. Unadhani bila wea tuwezi ishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Unabehave ni kawe tuko na option. Pia sisi, iyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. A last chance, ati last chance. A last chance tuliacha last year. Iyo ndio ufala mista kifisikia. Usipo change, kanyanga. Weni ambie, ebu decide, it's not your time. You with us, when you ambie, ebu decide, it's not your time. You with us, we decide, counter change, it's not your time. You with us, when you ambie, ebu decide, it's not your time. Unani threat, unani threat, utaniacha, siuniache. Unatu threat, utaacha kazi, siuache. Unadhani tunajali. Ujinga ni kudhani bila wewe, atutasonga, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe, atutaomoka, tunaomoka. We ni damn, dididididam, you're so damn. Mi dunia si ya kupeke, you're so damn. Utashtuka kuna ngoja ni kufuate. Usipo change kila mtu njia yake. We ni ambie, ebu decide, it's not your time. You with us, we ni ambie, ebu decide, it's not your time. You with us, we decide, counter change, it's not your time. You with us, we ni ambie, ebu decide, it's not your time.